oɗon kettini studio kalangu eɗen gondi yamde joyi mintaji sappo e jo woni ko wittori kibaruji mon e fulfilde komin Omar Hamma janganto hannden koye kibaruji meɗen puɗɗirtanani dow hawride hooreɓe cuuɗi deputéɓe ɓe leyɗe sahel maɓɓitinde ɗo ende nder gallu ñamey nanni horrejo gallure ñamey mawɗo on haali dow filla luumoɓe jamaje egginaɓe ko hooti nder luumo heeso yewtere men pindino hannde haltanana dow ñawu koléra mbangugu nder madarufa région mo maradi kanƴudi woni ko kantirten kibaruji men e fulfulde kore jam hirtiemo yerno kalirannomi on e nder koye kibaruji meɗen hannde subaka o woni ko hawride députéɓe leyɗe G5 sahel maɓɓitaɗo enda nder gallu meɗen ñamey mana kawrital hooreɓe cuuɗi ɗum woni députéɓe leyɗe sahel ɗe ɗo gam singude ɗum woni fedde ƴewtintode laabi démocratie e laamo ragal nder ɗe leyɗe hawtade e députéɓe ɗe leyɗe joyi G5 sahel to ministre kajuɗo ndenago leydi ɗum woni biyeteɗo Kalla Moutari o holi ko nde fedde daroy tana ɗo enɗa yaade bayle he ƴewtinaji jabareji koƴeteɗi yaade to ɗe leyɗe G5 sahel Habibu Garba no foti e batugu
député ɓen pantini ko somi joɗa kaale maɓɓe o ɓe kawri ɓe gaɗi daane worre gam ɓe gadda balla maɓɓe yaago e G5 sahel dow inde gomnati he inde ɓiɓɓe leydi ɓe goni ɓe durwana onon andi ɓiɓɓe bomɓe ɓe ɓiɓɓe leydi no kawruɓe murti nonnon do jawdi wondi no watte gam jonde jan tabbintine kandi do ndi leydi no députéɓe ɓe kamɓen gattata gite dow jawdi leydi he gurnam ɓiɓɓe leydi he taykaki dow keeri leyɗe ɗen no hanndi gomnati walla députéɓe waɗa golle maɓɓe ko ɗoytirta G5 sahel nder golle
mum
dimma dillamɓe leyɗe tokkiroɓe ley niger yaade nder libi e leyɗe europe dow hemre capanɗe jeenay e joyi on ɗum ɓuytori nanngude duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom warde duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi yeruno hoorejo suudu députéɓe leyɗe europe biyeteɗo antony tajani wiri nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeegom ni ko watto nimɓe ujunaji keme tato e capanɗe tato kamɓen tokkiri niger yaade leyɗe europe ƴuruɓe far libi nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi du ɓe ujunaji sappo e jeetati woni ko heɓa e nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati ɗum nimɓe ujunaji sappo woni ko heɓa Nafisa Adama Sirfo Ali Ñalli firtirɗo e fulfulde
fedde dental leyɗe tubakoɓe ko waddani leydi niger balla ceede ɗum e kode fengodiri higirako e mayre waɗi kode heɓide ɓuytiri dima ummotoɓe leyɗe mum en no paa leyɗe tubakoɓe misali dow himɓe hemrede ƴeewama tokkiranɓe leydi niger naata leydi libi joyo tan hannde mbawi keɓi naati leydi libi jawta hano no antonio tajani haalirani ɗum afp suudu francigon ko koru habaru wakkati o siriyotono warde leydi niger antonio o ni wi'i ko fedde dental nde no hani yaarude yeeso balla ka gam talkaku ɗuuɗi sanne e himɓe niger o yetti gomnati leydi niger du dalila tittinkinakum e bernol gol o walliri ƴuwdaɓe leydi libi keɓide reedu leydi gam illa lewru février hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi noon fedde oem fedde leyɗe duniyaru hawjino filla ummotoɓe leyɗe mumen no paa leyɗe tubakoɓe gaddi yimɓe gonɗo nder leydi niger de dimma himɓe ɓe e ferowɓe gari koɗi nder leydi niger ƴeewama ɓe gaɗan himɓe ujunere e keme jeɗɗo fedde dental leyɗe tubakoɓe deni wi'i ko dow himɓe hemre jeyaɓe leyɗe hirnage afrique ummotoɓe leyɗe mum en no paa leyɗe tubakoɓe lasoji nayo e sappo ɓen fuu ɗo leydi niger tokkirta
mbiyani hannde ñalande nde woni battu ittanaɗo leyɗe duniyaru gam ɗum woni mbiyen duuɓi no gawi warde joni ko suudu séria leyɗe duniyaru singa warde joni ko fuɗɗino golla illu duuɓi mbiyen hano sappo e jeɗɗi lewru juillet duuɓi ujunere teme jeenayi capanɗe jeenayi e jeetati to enda le rome leydi italie ɗum waɗi ko sappo e jeɗɗi o miccita gam ñalande ittanade leyɗe duniya do saria yeri ni noɓe kaliri faware joni fedde hawjide ɗo ɗan ano durwidol nane mbiyen durwanol ɗo ɗan do hakkeji nimɓe holli ko leyɗe latiɗe no tawa nder nde fedde no hani tawe balliri kotta tawe saria on gollidama no woɗiri e dow lawol goto ngol ɗo ni mbiyen du suudu du suudu noon latindu tawande dow jonde hoore mum ko mbiyen wala dow hawji fedde leyɗe tubakoɓe mane mbiyen leydi gom leyde ko watto hembre e nogay e tato kam en tawa nder nde fedde to enda Rome Italy ko mbiyen leyde chapande tati e tati den funo leyde Afrika non ko leydi Niger tawa do sigila ko prefet mo leydi Filenge wadi biyetedo Umaru Ibro haloɓe nanane capanɗe jeegom ɓe wuroji sappo e joyi tawaɗi nder commune mo Filinge mawɗo o kam en ekkintinoyte dow sigila wartirde potal e tabintidde hakkillo fokkingo illu asawe bittiɗo woni ko ɗum fuɗɗa ɗe gure du ekkintinoyta kenana mbi'en caka balɗe tati yaade nder pelle joyi cingaɗe eggo gandu jowro wuro tukunus ɓarti nani ko wi bandimi Abdoulaye Bagasa
haqiqa himɓe gari ɗo firnaɓe min koye dow filla potal ɓe pamtini min ɗo ɓe ɓuytiɗo ka tooke ko wonnoon huyɓi himɓe fuu haqiqa min nani belɗum hawrina neɗɗo fuu joɗiɗe hawrinde hettini nani koɓe kaali fuu no paaman neɗɗo on omo wawi gollal makko o fonni min o hokki min andal komin andano o famtini min dow filla laamuji noyi kiite gaɗirte moy woni yeeso moy komin andano fuu andini min ɗum kañum waɗi o nilimin ɗo min jeehi min kolla ɓe gara e ɓen ɗo tomin ceeɗi ɗo wallahi ɗum fukkini hakkilloji
mbiyani ɗuuɗal luumoɓe umminaɓe to luumo jamaje ngo nyamego keɓay no kuuje ley luumo heso ngo korrango ngam majjum waɗi ko horeɓe gallure mawde nge gartiri ɓolum e cendol no kuuje gaɗanongol ɗon e de haala ka kalten kaldani mbiyeteɗo Moktar Mamoudou hoorejo ɗum woni tawaɗo nder aran ɗo horeɓe gallure nden o holli ko komiti gon singama ngam heɓande ɗum mosola kottatawe ɓe luumoɓe kebti nokkuje mum Diallo Mariama kende yewtide makko nani ko wiɗo
min joɗɗini fedde gon ko ƴewtinto dow ɓiɓɓe luumoɓe ɓe keɓa e nokkuje maɓɓe to saɗɗarma heɓa wonnite ɓe handa keɓa nokkuje ɗeɗo kokkaɓe kode hana lawol lobbi kando min ƴewano min gata ɓe jaɓa ɗum e maɓɓe ngam neɗɗo cottiraɗo nokkuje ɗen ɗon jomum mursi ngam hana nokkuje conneteɗe non mi haali illa arande anduɗo yoɓi ceede jaɓowa ceede mum illa law ngam no handi laabi séri'a he darja mum teddini noɗi handiri
de manière plus juste
nanni ko mbiyeten tesawano dorede loreji gaɗoji faaba faaba kewɗi laatiɗe nde tawa filago luumo dow ngo ñamey no umminoyte yaade nder balɗe garoje ɗum du Allah e gollal ñiɓol laawol jawgol ƴuurol to e nder mane mbiyen ƴuwol jipporde kollagal lanaji piiroɗi ñamey warde ɗo e nder nokkure inditirande rompon justice kettine nane ko wiyeteɗo Abdourahmane Soumane Sambo secrétaire général syndicat jingano awƴoɓe loreji ɓen ko holli mettorgal ɓernde mon lemum ternan fuda e ahmed yewtide makko
Ils nous ont fait appel pour nous dire qu'ils vont nous déterrer.
Ɓe noddimi wiide ɓe egginan min rompo liberté to min gonno ɗon ɗo yaade seɗɗa ɓe kollimin ɗo wiide ɓe kokkan min tesam nde min kollaɓe to min kaaja min kolli pave mo la crouse e mo city sport on hoorejo ngallu ñamey lili lilaɗo mum ɗo min kollimo to min darni to min darni haala loreji faaba faaba ɗi hana taxino ko filoto delle ko waɗantaɓe kan won nokkure worre to ɓe andete min pantini himɓe amin nde ɓe goni iɓe ƴantina ko e maɓɓe seni no waɗo jonkayni koni Allah waɗi meri e hoore mum kan ummini haala kan delle min muñan min domaɓe ko ƴutato maɓɓe
donc on attend la mairie voir ce qu'il va nous donner comme lieu
gouverneur mo région ñame alal bittinga ngala o yehi o ƴeewoy to enda bangeje cornice yantala yaade to enda bangere combo ngal jahangal du tawa kenana e umminol nimɓe nder bangeje ɗen Allah e nder sigila moƴƴinol gallure nden Ousmane Mamoudou Ousmane hoorejo comiti cingaɗo gam ɓe nimɓe tawaɓe nder bangere nani ko wi Moutari Mahamadou Domacu
La première des choses c'est que
arande ni be bi'i ko podo dirol fu wadata caka e mabbe min gadida e mabbe joda haali der joda haali odu min kalda e mabbe do kullego min pota do majji den himbe bangerden fu kawre be kalani do ko fota dum du winde takke gan seda gadam dum watta himbe jewtino dara ko tawa handen e ko artano wi'a do himbe bangere de e are mu de dum fu dum timminama te neddo fu hokke hakke mu dum tajana be wakkati mo hani be ummu be bi'i ko ummaki maɓɓe ki waɗande Allah jaɓi nder hakkillo fukimo
dans la très grande transparence
Ilukenga non derno kure to jangete konim e nyangata mburto don dan hokkobe habaruji mani habaruji burto to dino kokka nimbe habaru der jeddire der nyamei no tawa e jewtinade dum woni dereji taykaki hebube jande ko dubu junaji didi e sappo e jeddiyade ko dubu junaji didi e sappo e jeetato dum nimbe hemre chapande jeenayo e jeetato kambe woni ko yate jewode dan sappo e jeenay leru jeendo garba idrissa toure horejo dum woni sigila do filla ekintino gonnani ko wi asuman china do maggo.
Depuis hier lundi
ille kenga alal min puddi yewtinaade ko jangobe timmimbe jande en tayki bi'a hebube licence ben min puddiri den min gara hebube dereji jandeji potordi ben be licence ben gadan kambe hemre enayo amma kenga be lasoji nayo e sappo enayo wadube dereji taykaki en kollimi be pecciamadu pecce jeego golle yewtinaade dereji mabbe fudda yande jeetati e feccere subaka timma yande jeegom lasara be dereji taykaki en yewtina kenga fu kebol mum en tabbiti miden bawi bi ko idum don idum yaha no hidira
que ça se passe très bien.
Fina tawa jamu e chalal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
jude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeddi hausan kore yande joyi e mintaji chapanna e didi e germare yande joyi e mintaji chapanna joyi e jeddi kerol jeddire nde fu e francire yande jeegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi Niger.
Engata ina kureme yewtere pindinol mbiyani der nokuje kewde kan woni ko nyaw kolera wangi der departement Mamadarumfa region Mamaradi sarisi kawjido cellal himbe mo region wadi dimma nimbe ko nangi do nimbe hemre e jeegon kanjum woni ko nangi kolera o der mabbe nayo woni ko mayi nangude joyade sappo e jeegon leri je dubu junaji didi e sappo e jeetati sabbi ni mbiyani kengani komiti kawjido filla ngu nyaw der Maradi hauri nimbe e hojjude laabi ko attabe ngu nyaw hebanama mosala docteur Kalla Idi horejo sarus kawjido cellal nimbe mo region Maradi Mohamed Mama yewtidi makko.
Nous avons totalisé 106 cas.
Minke bana himbe hemre e jeegon nangube nyaw kolera ngu der nokuje jeegom lay lokotorore Madarumfa dan Isa Gabi Harunawa Madaini Maraka e Nyalwa amma to nyawngu fuddi don kan woni Nyalwa Harunawa e dan Isa de to nyawngu sakiti nangi woni Maraka law ido min kebi ko mayi ton tondo wadi nimbe chapande joyo e tato ko nangi kolera do nimbe hemre e jeegon nangube be nayo min kebi ko mayi fedde hawjinde jewtinaaki na walla kam suru de dum min jidi e mabbe min gadi dimma nangube be e golleji gadaadi gam min jeysi biye e magama to nimbe puddi nangude kolera on wadi dum min kebi habaru ko na walla on wadi wakkati ko nimbe no gondi e makka min kebi yaade bale lokotorore to nyawbe be padda e kominkani wadude dum do fu min andini komiti on ko attawe yaade yeso na walla on hebanama mosola ganden miden kaba nayo ma njoyo ko wondi e nyangum amma il sappo e goo leru ndu dum woni ido beydo non der nyaloma na wada nogayo e njoyom dum sabi komini ngadi andinore yaade to komiti on ele sadorma momin tawa der mum na kominati e jakile manga jaji ni safdi tesawa e hojoyde gude basije kwata tendeje gude cuderde e lese to nyawbe be pukinte na ko medecin sans frontiere be leydi France tawabe madarum fa be gonno ballirami gineji din kambe du tawa kana le wakkati mo sukaɓe welaɓe godi tendeje ɗen fu ngala nokku woɗi du miɗen godi lokotoroɓe wonɓe no gaɗa golle ɗen jemma ila nyaloma ɗiɗo ma goto amma ɓe koƴƴanaka teddegi ɗum waɗi komin pammini comité on ley koɓe goni ɓe golla ɗawanto kibaruji meɗe fulfilde tili en jettan Ummu Umaru e Ali Nyali firtanɓe ɗinɗe e ɗengal fulfilde joni wala fof ko mbawmi sanawi Asuman China waddan ko ɗengal hawsankore kirten to jan hirti kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no welakam sanne miɗo feccide ɗum